waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dooda ku saabsan tirooyinka socdaalka dadka ku yimaada Australia ayaa dib loo soo celiyey, iyadoo dowladda federaalku ay shaaca ka qaaday inay ka fiirsani doonto sharciyada xadiditaanka ardada dibadda ka yimaada ee waddanka Australia waxbarashada u yimaada. Cadaadiska qiimaha nolosha oo ay ku jiraan guryeynta ayaa cadaadis saaray dowladda federaalka ah inay xal u hesho dhibaatooyinkaasi jira. Dadka Australia waxay kordheen 2.5% ama 659,800 qof. Wadarta guud ee tirada shacabka Australiana waa markaasi waxa ay noqon 26.8 million oo qof. 12 bilood gudahooda oo ay ku ekayd September 2023, taasoo ay horseeday heerarkii diiwaanka socdaalka ee dadka dibadda ka yimid. Tirada dadka dalka socdaalka ku yimid ayaa kor u kacday 60% marka loo eego sannadkii hore, taas oo ay keentay korarka 34% gaaray. Sababtuna ay tahay baaxadda soo galootiga dibadda oo farabatay, inta badanna ah dadka iyagu haysta fiisaha ku meel gaarka ah ee shaqada loo ogol yahay amaba waxbarashada ku jooga. Xogta uu soo saaray xafiiska tirakoobka Australia waxay muujinaysaa isbeddelka korarka tirada inuu yahay hagaajinta saameynta xiritaanka xuduudda ee ay keentay dhibaatadii COVID-19 ee dalka xuduuddiisa markaasi la xidhay, taasoo keentay in dadkii waddanka imaan jiray ay yaraadeen markii ugu horreysay taariikhda waddanka Australia. Tirada hijrada ee dadka dibadda Australia uga imaan jiray ayaa hoos u dhacday sannadii 2020-2021 oo ahayd wakhtiga COVID-19 uu bilowday. Qadar waxa ayna hoos u dhacday gaadhaya 88,800 oo ah isagu markaasi cadadkii ugu weynaa ee tan iyo waqtigii dagaalka adduunka ee koowaad u dhacay la rekoord gareeyo. Tan oo ah hoosdhicii ugu weynaa dadka dalka dibadda kaga imaanaya tan iyo waqtigii dagaalkii caalamiga ahaa ee koowaad u dhacay. Dhaqaalayahanka madaxa bannaan Chris Richardson ayaa sheegay in dhaqaalaha Australia uu cadaadis badan saaray qoysaska. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi, sicir bararku waxa uu u kacay si uusan horey u kicin muddo 19 ah. Qiimaha aad buu kor ugu kacay, laakiin mushaaraadku ma aynan kicin. Markaad dukaamada tagtid, wax kasta oo kale ayaa la mida iyagana. Wuxuu iibsanayaa qofku markaasi wax ka yar wixii hore uu iibsan jiray, ayuu yidhi. Heerarka dulsaarka ayaa kor u kacay. Baanka dhexe ayaa la dagaalamaya sicir bararka iyada oo loo marayo dulsaarka sare ee dakhliga. Wasiirka maaliyadda ee Australia Katie Gallagher ayaa sheegtay in dowladdu ay isku dayayso in ay isku dheelitirto arrimo badan oo marka miisaaniyaddu ay taabanayso, waxayna tiri,
You'll see a responsible budget, one that puts downward pressure on inflation but still is able to provide support to for people with cost of living pressures.
Waxaad arki doontaan miisaaniyad mas'uul ah, kaas oo hoos u dhigaya cadaadiska sicir bararka, welina awood u leh inuu taageero dadka wajahaya cadaadiska nolosha, sidoo kale diiradda saaraya koritaanka dhaqaalaha mustaqbalka, asaaska mustaqbalka ee koritaanka dhaqaalaha waddanka. Waxaa jiray go'aamo badan oo bilo badan la sameeyey, laakiin waxaan aaminsanahay, bay tiri, in kani uu yahay go'aamada ugu mas'uulka ah ee lagu ilaalinayo dhaqaalaha muddada 12 bilood ee soo socota. Xukuumaddu waxay soo bandhigaysaa sharciyo cusub oo xad u yeelaya tirada dadka ardada ee dibadda ka imaanaya, ee jaamacadaha u imaanaya, iyo weliba dhinacyada tababarka mihnadaha. Sharcigan ayaa isagu waxa uu siin doonaa ardadu in ay tiro badan ku yimaadaan haddii dawladdu ay dhammaystirto qorshayaalka lagu dhisayo guryaha aadka u fara badan ee sannadaha soconaya. Kulan ay isugu yimaadeen shaqaalaha waaxdaasi ayaa dib loogu dhigay muddo 6 bilooda arrimahaasi in la fuliyo. Ardada heerka caalamiga ku yimaada waddanka Australia ayaa waxa ay ka qayb qaataan miisaaniyadda waddanka Australia 48 bilyan oo lacagta Australia, iyagoo sababa in ay shaqo helaana 200,000 oo shaqaale. Arrintan oo ka dhigan waaxda afraad ee dowladda Australia ay dakhli ka hesho. Dhinaciisa, hogaamiyaha xisbiga Nationalka David Littleproud ayaa waxa uu isagu leeyahay waxa uu doonayaa duruuf ka wanaagsan dadka ganacsiga oo ay ku daboolaan gabaabsiga dhanka xirfadaha ka jira. Wuxuuna leeyahay xisbigu waxa uu u hawlgali doonaa siyaasad dhanka hijrada ah oo uu ku gali doono doorashooyinka federaalka. Isagoo hadlayana waxa uu yiri,
"We will be providing a very comprehensive immigration plan, not only in terms of students, in terms of refugee take-in, but skilled migration. The greatest gift Australia can give to any citizen around the world is a ticket to Australia."
Waxa aanu bixin doonaa qorshe socdaal oo aad u dhammaystiran, ma aha oo keliya dhinaca ardayda marka la eego qaadashada qaxootiga, laakiin socdaalka xirfadda leh laftiisa ay ku jirto. Hadiyadda ugu weyn Australia ay siin karto muwaadin kasta oo adduunka ku nool waa ticket Australia qofku uu ku yimaado. Marka miyaynan dalkan keenin xirfadihii aanu u baahnayn, ayuu yidhi, maxaan uga reebaynaa oo ay dawladdani ka reebtay baayac mushtaradii, kuwii wax dhisayay, kuwii tubaystaha ahaa, kuwii saqaf qaadayaasha ahaa, waayo ururka shaqaalaha ee yuuniyoonka loo yaqaana ayaa yidhaahdeen maya dadkaasi, waxaan rabnaa inaan noqonno maxalli, bay dhaheen. Hogaamiyaha Greenka Adam Band ayaa sheegay in dawladdu ay beegsanayso dadka soo galootiga ah si ay uga fogaato waxa uu u arko sababta dhabta ah ee dhibaatada guriyeynta.
Labor again is trying to divert attention from the real causes of the housing crisis. Again, they're attempting to link the two. We're seeing this strategy play out time and time again.
Xisbiga Leyberku buu yidhi mar labaad waxay isku dayayaan inay ka weeciso indhaha sababaha dhabta ah ee dhibaatada guriyeynta. Mar labaad waxay isku dayayaan inay isku xiraan labadaasi. Waxaan aragnaa istaraatiijiyadaasi oo la ciyaarayo mar iyo mar kaleba. Leyberku waxay siinayaan balaayiin dollar oo lacaga maalgashadayaasha hantida maguurtada leh ee u diidan kiraystayaasha fursad ay ku dhistaan gurigooda ugu horreeyey. Aan wax ka qabanno miisaaniyadda oo aad wax badan ka qabata dhibaatooyinka guriyeynta, waxaan buu yidhi aad uga walaacsanahay in aan ku soo dhowaano doorashada. Waxaan arki doonaa weerar kaga yimaada Leyberka iyo Liberaalkaba oo ku wajahan dhanka socdaalka dalka dadka ku yimaada. Senatarka isagoo xorta ah ee David Pocock la yidhaahdo ayaa sheegay in xadidaadda ardayda caalamiga ah imaanshahooda ama tiradooda aysan xallin doonin dhibaatada guriyeynta, waxaana jirta arrimo kale oo la xidhiidha. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi, ma jiraan, buu yidhi, xalal sixri ah oo markii saa loo bilaababa wax walba qabanayuu ka wadaa. Kaasi waa mid laga maarmaan ay tahay inaan la mucaamalno, laakiin waxaan u baahannahay inaan fiirinno canshuuraha sida suurtagalka ah ee taageerada dhanka canshuuraha ee hantida maguuraanka ah ee maslaxooyinka isku dhafan wadata ee dhanka ganacsigana ku saabsan. Inta laga helayo guri oo ah shay dadku ay aad ugu baahan yihiin, waxaa la rabaa dadku inay karaan inay ka hadlaan arrimaha hijrada. Sideen u doonaynaa inay u muuqato tiradee la qaadan? Maxay ooga dhigan tahay waxyaabaha sida degaanka ah? Maxay ooga dhigan tahay iyagana dhanka meheradaha gabaabsigaana maxay ooga dhigan tahay? Waxaa jaamacadaha ugu muhiimsanna maxay ooga dhigan tahay dhanka maalgelinta cilmi baarista? Xadidaad ayaa lagu sameeyey hijrada Australia dadka ku imaanaya ee ku noolaanaya, iyadoo 190,000 2023 iyo 2024 loo qoondeeyey, laakiin waxaan la xadidin fiisooyinka ku meelgaarka ah ee xukuumaddu ay markaasi bixiso, taasoo keentay sannadihii u dambeeyey tirooyin fara badan oo dada oo fiisooyinka ku yimaado.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.